Thanks for listening to this Arrow FM podcast, brought to you with the support of New Zealand On Air.
Tēnā tātou, ai te tuatahi, hei whakapuaki, tō tātou nei. Whakaaturanga, mai ara rā te rangi runga nei, mai ara rā te papa I raro nei. Mai ara rā te kāhui ariki, te kāhui tipua, te kāhui tauira. Te kāhui, e mau ana I te reo, nō reira tuku ana. Tuku ana te reo kia rere, tuku ana te kupu kia taka, tuku ana te take kia mau ueha. Ueha nuku ueha rangi, ueha tāne nui ā rangi tāne whakapiripiri. Ueha kia tātou, e tau nei, ko tātou, e ngā hunga whakarongo, kia koutou, o tī rā tātou, e tau nei. Tūturu o whiti whakamaua kia tīna.
Tīna.
Haumi e hui e.
Kaiki e.
O tira tēnā tātou. Ka huri aku whakaro, ki te hunga. Kua hinga atu ki te pō, tērā, o ngā huanga, o te ahurua. O Ngaiti Mapuhi Ārangi, koia, ko te whaia nei. E noho ana, ki tōna poho. Ki tōna whare o tira, ki miri noa whare tīpuna, ki tō tātou nei taha o Pōtairau o tira, e te pūtiki makawe o Tūmapuhi Ārangi koutou, e te whānau e noho nei, ki raro I te kapua pauri, o tira ki ngā mate katoa o te wā, o te marama, o te wiki nei, haere tahi koutou, haere e te ara whānui, Ko ngaro nei koutou, te ao tūroa, haere te puka wainui, I te whakātā rehua, I te huihuinga matariki, haere, haere atura. Ko koutou, hoki anō kia tātou, e tau nei, tī hei, mauri ora. Kia ora tātou,
kia ora.
Mihi nui kia tātou o tira, kua tau, I a mātou, te rōpū nei, a kahurangi, te katoa. Nō reira, ko hau tēnei, Sunny Brown, e mihi ana ki a koutou, o tira, me huri ki a koe, e te whanaunga, waere ka tēnā koe.
Morena koutou, morena korua, morena I runga I tēnei wiki, ko te reo Māori, e mihi ana ki a tātou katoa, ko raueka mai nei I tēnei wā. Ai ko Wairika Collings tōku ingoa, he uri au no te nōta, no Tauranga Moana no hoki, he anō he whāngai a hau no te Wairarapa, nā reira tēnei te mihi atu, kia tātou katoa.
Kia ora.
Kia ora. Ai, kia ora rā kōrua. O tira e tautoko ngā mihi ki ngā mate, kia rātou mā kua wehe atu ki Pōhutukawa, ki ngā whetū o te rangi. Kia tātou, ko mahu nei, tēnā no tātou katoa, ngā āhuatanga o te wāra I te marama o rā kaunui. Nē, me ona hua katoa. I tēnei wahanga o te tauara ko Māhuru, me ngā huruhuru e puawai ana I te taiao, I te awhānui, I tēnei wā, kua kitea ngā hua o te kōwhai, me ona reka, me ona tāhua, e pā mai ki te kiri, ki ngā karu. Ia mātou nei e puta ake ana. I te hōtoke, ne? Anō reira he mihi nui tēnei. Ai, ko hurihanga nui te ingoa whānau, ko reiri, ko rūtene hoki ngā ingoa o konei, o Ngāti Kahungunu ki Wairaraparangi tāne. He uri hoki tēnei o Ngāti Pākehā, arā ko Ingarangi, te hau kāinga me ki, te papa kāinga ko Sussex, ko Cornwall. Engari, he tātai hononga hoki tōku ki te arawa, anō reira, ko enei, o kuiwi me ki e mihi atu ana ki a koutou, ko te atahia te ingoa. Tēnā tātou.
Kia ora. Nō reira, tēnā kōrua, tēnā tātou. Ia mātou e noho nei, I mua I tō tātou nei whakapuakitanga. I kōrero ana mātou mō ngā, me ki ngā whawhai, ngā mahi o mātou nei tipu, mātua, ngā tipuna, ki roto, kātika, I tō tātou nei ao Māori. Nō reira, kia mōhio ai tātou, ai, ko te wiki o te reo Māori tēnei, te māhuru Māori. Nō reira, kataia, te kāhui nei, kia kōrero Māori, mo te, te nuinga o tēnei hōtaka mo tātai, o tira. Ai, i te tuatahi, he paku kōrero mo ia o mātou. Me o mātou nei haerenga, o mātou nei maumaharatanga, ki tō tātou nei ao Māori, o mātou nei haerenga, ki roto te ao Māori. No reira, tuatahi, he waiata, kia whakakoa koa ana te ngākau, no reira anei. Tērā o tātou nei poropiti, a poro po Tangaroa, e mihi ake nei, tēnā koutou. Tēnā no tātou. Ai, tau, tērā waiata. Nā, tētahi o ngā me ki ngā tangata i reira rātou mō te whakarauora tanga o te reo Māori ara ko no te whānau Hollings, ko mā papa Mike tēnā. Nāna, i awa wā, i whakatū, i te kapahaka o Ngāti Kahungunu i awa wā, ko tērā tētahi o ngā waiata, mō taua tira, no reira, ko taua waiata, ko taua kaupapa, mō tō e unei, ki te tūpuna, Paoro po Tangaroa, nāna, te i kī mai ki a tātou, ka ngaro te reo ki te wairarapa, engari ka hoki mai ki roto i ngā tai tamariki. O tira, tēnei kāhui a kāhurangi, etahi o ngā raukura, o taua poro piti nei.
Tai
o hitore. Tai
o hitore. Tai o
hitore. Mauri. Nā, nā, kā pai mihi nui ki te kai titona. O tira, so he paku kōrero mōku, mō tōku haerenga ki roto i te reo Māori. Timatau ki te kohanga reo o Mahi Taone, te taha o tō tātou nei, Nēni Paremo, Nēni Sisi, Walker, reira hoki Whae Ngaro, Ngaro Carol, me ngā mātua e tiake ana i a mātou, mai ngā te tau 83, tai noa ki te 83, fitu, so, ai, ko ai tērā, e noho ana ki roto I taua kohangara, ko mahi taone, taua ingoara a mahi taone. Nā te mea, ki taku mōhio, kaore tino mōhio, te hunga, te hau kāinga nei, ki tōna ke ingoa Māori mo te rohe, mo te taone nei. So ka mahi taone tia, taua ingoa. Engari pai, me maumahara tātou ki tērā, I aua wā. So, haere a hau ki te kura o Rāwhiti, I aua wā ko e-school, ko tētahi o ngā karaihe ki roto I taua kura. Me te noho tahi ki ngā tino matanga reo, a Koro Joss, Stuart, no Ngāti Porau, Awaiake, Koro Grant, no Papawaiia, I reira hoki, Tokomaha, McLaren, Ros Bartosh, Maumahara, Rauri Hindu,
yeah.
Rauri Hindu, Hoepata, Tamehana, no Ngai Tui Hoe, rātou ko Whaia Babi, reira hoki Darling Te Karu, Maumahari, Whaia
yes.
Darling, te whānau Te Karu no Hurunui o Rangi, rātou.
Henare, ko Henare, tōna pāpai, Henare Te Karu.
Henare Te Karu, koia. Yeah. So, I reira rātou, Maumahara hoki I tau mai a matua Ken Mea, me ona tamariki ki tō tātou nei kura, noho ona tamariki ki tō tātou nei kura, nā te mea I te ako ana I tōna reo ki te taha o tō pāpā te ātahea ki Kuratini I aua wā. Ai, me te noho ki ngā rekereke o aua kaumātuara, noho reo rumaki, ia rā ki roto I taua kura, engari, I aua wā kāre he whare kura, so ka haere mātou ko tōku tuakana ki Hiona Intermediate, me Makaurau College, and ko te kapahaka noiho, te reo Māori I aua kura rā, so I āhua wehe māua ko tōku tuakana I tō tātou nei ao Māori. Nā te mea, kāore he reo ki tōku kāinga, ki aku mātua, engaro o rātou reo, ki o rātou nei mātua. Nā reira, tata, rua te kau tau pea I wehe au I tōku au Māori. Engari, I akoa hau I ngā mea, I ngā mahi hanga whare. Nā reira, I haere au I hunuku a hau ki ahi trairia, whai mahi ana I roto I taua ao hangahanga. Ka hoki mai, mō te tahi tangihanga, ko te tangihanga o tōku kuia, ki roto I te poho o Ngāti Wai. Nā, I taku hokinga mai, ka mea mai tōku pāpā, nā te mea, kore o nā reo. Mea mai ia, me tūkwe, hei waha, mō te whānau nei, kia mihi ia, kia tangi hia. Ai, nō reira.
Wow, nui rawa.
Nui rawa.
Ooh. Nui rawa.
Te awanga wanga,
te mā harahara.
Te mā harahara, te
wera.
Te heke, wera wera. Engari ai. Mohio te nuinga o tātou, mena he whānau pani koe I raro I te kapua pauri. Me kaua, me noho waha ngu koe, engari, koina hoki tērā o tōku pāpā, anei tō marae, kaore koe raru ki konei, mahi a te mahi. So, iau e tū ana, e kōrero ana, ka rongo I te, ka hoki mai te Māori, ka rongo I te Wairua, I roto I tōku whare tīpuna. Ko tata te kauma toru, te kauma whā taupea, ko hoki au. Nā tau atu, nā te tono o tōku pāpā, kia tū ai I roto I te ao Māori. Ai, kua noho a hau. Ehara I roto I te rumaki, te reo ia wā, ia rā, engari. Kua whai mahi ahau ki roto i Ōku Marae, ki te iwi, tōku iwi nei, haere ki ngā kura kaupapa, ngā kura reo, ako ana. Ki te taha o tōku o te marae kura nei, a te atāhia, me tātou nei rangatira o te reo, o rangitāne, me ki, Papa Mike. O ti rā, ka haere tonu, aku akoranga, ka hapa tonu tōku reo. Engari,
pēha te reo te kāinga i nei rā?
Ai, pātau pai. So, toko rima aku tamariki, and ko tahi anake tā oku tamariki kua haere I nai nei ki te kura kaupapa Māori o Wairarapa. So, pērā I ngā mātua, ka hono ahau ki tōna taha. Me te kōrero Māori ki aia, me tōna tino hiehia hoki ki tōna ao, he mea tino Māori, he mea ngāuri mōna I nai nei. Nā tawa mahi, nā tōna tūnga ki roto I tōna kura, ka whaiwhai hoki I a mātou, ona tuakana te māma o mātou kuia, I aia, me ngā tamariki hoki I te whānau whānui. Nā reira, ai, koina tāku.
E ko whai hoki tō māma I tōna reo Māori ai. Hoki ne? Like, ko ia te tahi o ngā kaikaranga o kona I ki te au ai te wānongo raukawa, te ra wiki.
Ai, koia. Ai, ko māma te, nā te mea, kareo I timata ki roto, kareo I haere tōtika mai I te kōhanga ki te kura rāwhiti, I haere au ki East School, ki roto I te, hea hatawa mea?
Te auraki.
Te auraki, te kura auraki mō aku, mō e rua toru taupea.
Wow.
Te rapea I rongo ia I tōna ke Māori, tōna ke Wairua. Kia noho anō ona tamariki ki roto I a mātou nei ao Māori.
Te rūmake.
Ai.
I taua wātunu, he hoki ngā mahara, ko ia hoki e ako ana I te kuratini I wāinga nui I Uncle Mike Mane.
Ko ia.
I ropu nui e ako ana I te reo ko tahi. Kia pāpā, kia nēni ngaro, kia Mike Collins, mā no reira, nui rawa ngā wānanga o taua wā, tāpunei mōhio. Ia wikini, ia mutunga wiki, tipi haere rātou ki ngā marae nui o te mutu, ki ngā marae o kone, o te rohe nei, ki te whakaharatau, ai, ki te whakaora pea I ngā tikanga hoki, ne, ko te tikanga me te reo hoki o taua wā, ngā kaupapa nunui. Ara atu, no reira, ki au nei, te rapea he hikaka nōna, ka peke koe I te kura auraki, I te kura umaki, re, tōna tino hia hia kia uhoki koe a ki au a kaupapa. Rawe.
Ai, no reira, ai, koina tāku. te rapea he waiata anō.
Ai, kapa.
Tēnei waiata. E whakanui anō I tō tātou nei ao Māori. Engari, I te tuatai inapo, I tū te tira nei ki te ngā, ehara he whakataitai, he pōwhakangāhau mō te wiki o te reo Māori. I tū tā tātou nei tuahine ki te ātāmira me tōna whānau. Ko e te ingoa o te ropu?
Ko ngā uri Ben rawa ko Paremo. Paremo rawa ko Koro Ben.
Koro Ben.
Yeah, Koro Ben.
Ka whai. Me waiho mou hei kōrero. Engari, anei, te tahi o rātou waiata.
Kapani, 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 k
Ane, ka pai. So, ai, I ngā pō I tū ai, o te whānau nei, o te whānau Matiu, me te tino rawe hoki, o tātou te hunga whakarongo, ana, ki te tū nei, me ngā wai ta whakahirahira. O tira, ka whiua te rākau ki a koe. E wairaka, kia ora.
Kia ora, kia ora. Yeah, tēnei rā te mihi atu kia koe, ki tō ao Māori, ngā mihi nui kia koe, whai ana, e hiki ana I te, you know, I te reo, ki ngā taumata anō, I tō hokunga mai, mai ahitereiria, he mea nui kia whai tō reo, tō ao Māori anō hoki. And mai maharana hau te wā tōtahi rongo I a koe, e tuku mihi ana I te wai, Haere mātou mo te kapahaka ki te haere ki ngā regionals, and mai mahara au tō tū, no te mea roa, you know, te rongo nā I tō reo, Māori, and I think e haere atou ki a koe, ka mihi ki a koe, I te mea, tino reka ki te reo, rongo I tō reo, kua roa te wā, so, yeah, nei rā te mihi atu ki a koe, e ki o mahi hāpai ngā tikanga, a ngā iwi o konei, he Ngāti Waihoki tōku tāne, no Takahi Waimarae, so, yeah, he honunga no ki reira, engari, yeah, tēnei te mihi atu ki a tātou, ko tāku, he āhua orite ngā tōku ao Māori ki tau, hoi no ko te rerekētanga pea kare I whati tōku reo Māori, he tukunga iho mai tōku karane no te taitokerau Ngāti Hine, ki tōku māma, anō nei ko ia tētahi o ngā, kaiarahi reo Māori o tēnei takiwā, ka tai mai ki au, kare he orite te, te kōrero mō ōku tuakana, toko whārātau I whai I te ao Rūmaki, I te mea kare he mea nui te whakarauora I te reo Māori taua wā. Engari, I te wā e whānau mai au, toru marama oku tau, ka whakapuaki te kohanga reo tuatahi o te Wairarapa mahi taone. Engari, kia au nei, I think ko Ngāti Hamoe, actually, te mea tuatahi, and I timata ia ki te mahi ki reira, I think toru wiki pia and then ka whānako ia mai, ka whānako ia ke haere mai ki te mahi ki mahi taone. And then, nara I reira, ka tō te kākano o te reo Māori, ka tipu ake au I roto I te reo Māori, he kāinga kōrero reo Māori hoki, ko te reo Māori te reo tuatahi, and then, tō mātou pāpai ako te reo Pākehā, me tō mātou haere ki te hāhi hoki, te pānui te Paipera tapu I te reo Pākehā and then ka haere ki te kura reo Māori I te rā. So, yeah, pera hoki, ka haere ki Rāwhiti, ka ako I era mātanga, you know, reo, era kia nei, te waka, ka titiro ai, ka whakaro ai mā rātou, you know, he wā tino ua ua, you know, tērā wā, te mea he mea tino hou, tēnei tirohanga ki ngā āhuatanga Māori, you know, engari, you know, paku noiho mātou, you know, so kare tino mōhio, yeah, kare tino marama ki te taumahatanga, you know, o tērā kaupapa, ki te heke, yeah, te tāmitanga hoki o te wā, you know, and whakaro, oh, mō Uncle Mick, you know, me Auntie Roz, you know, and ko Uncle Mick, me ko Auntie Roz, kare ko, you know, matua, it's like, oh, how ai ka Uncle koutou I te ao katoa ka auntie, you know, and it's like, he mea rere ki hoki tēnei, you know, and kare mahanga tamariki ka, you know, ka pēra, you know, ki o rātou, you know, pakeke. Engari, he mea, you know, he mea Māori tērā.
Ai, yeah. me whakamohio atu hoki ki te hunga whakarongo, he yeah. tawiwi a Uncle Mick rā yes. Uncle Fire Rods,
yes.
Tawiwi.
Right.
Whangaia
te reo Māori kia, yeah, kia mātou, and it's like, wow. Man, engari, I awawa, he mea Māori ki tēnā, you know, he ordinary, you know, kare he mea tino, you know, kare mātou I tino ki te miharotanga o aua whakaritenga I taua. So, yeah, ka haria ki te kura Rāwhiti, maumahara nei, nene heneare pureia nei tōna whakatangitangi, hea te kupe Māori mo te harp, engari. Maumahara nā hau, yeah, korua ko Jack, you know, hoki. And I tōna ki mai karikautau I uru atu ki te rumaki tuatai. I'm like, oh yeah, maumahara hoki anā hau I tērā. Te wehenga o te kura reo Pākehā ki te karaihe, rua ngā karaihe I taua wā, ngā karaihe reo Māori, you know, he āhua rere kē tanga I taua wā, engari I raro I te maru kotahi. Yeah, me era ingoa ko ingoa tia ki koe, oh, tino miharo, and ka hoki ngā mahara, and ka whakarongo ki tērā waiata. He waiata tērā mō tā mātou moko a Tiana Waipunarangi ko te moko puna o Awake I, yeah, I mate ia, kare tino mōhio hea te tino, you know, reason? engari, yeah, I mate ia, and then I tuhia mai he waiata mōna. Nā, I think, mei manaia me etahi o rātou I tito, and I roto I te waiata ko ngā ingoa a ngā tamariki, taku rākau kauri, ka paremo ki te wā. I raia, te tiare o te waiora. Wow. So, yeah, so tino atahua. Engari, he mea nui tērā ki te whakanui rātou kua wehe atu. I te mea ko tētahi o ngā whakāhua ko tā mātou tuakana, tō mātou tungane a Iwingaro. I tuki ia I tētahi waka I, you know, I runga I te rori waho tō mātou whare, kei kona tōne mātou ki Cornwall Street. And I tērā wā ka tino hau mai te iwi Māori o te wairarapa ki te manaaki tō mātou whānau. Nā te pauritanga, nā te mate, ka puta mai te oranga o te, you know, o te tangahata, o te whānau, ka hono, you know, te manaakitanga o te wairarapa. Koina te pūrākau, you know, a tō mātou whānau. Yeah, te whakatau. And then I tērā, yeah, ka kite te aroha, you know, a te wairarapa. And then, you know, ka ki taku mā, oh, kei te hihau, ki te hoki, ki tōku, kāinga ki tōku whānau, engari I taua wā ka, you know, ka puta mai he whānau hau ki konei. Anō nei I wehe hoki tōku, tōku pāpā ki konei, a Ben, and then anō taku karani māma I mate ki konei hoki I te wā o te krihimete. So era mate, you know, ka puta mai te aroha o te wairarapa, and, you know, kare kore, you know, e tū atu i te aroha o te wāhi nei, o te rohe nei. You know, koina ngā mea Māori e whakakaha ana I ngā, you know, I ngā hononga. And you know, he momo te reo, he momo ngā āhuatanga, e hara, kare ko te reo Māori me kare he tikanga, ko te reo Māori me ngā tikanga he haere ngā tahi. Yeah, and then ka haere ki, ka puta mai te kura kaupapa Māori, ka wehe atu ki te kura kaupapa Māori. I think, you know, e nei mea hou, e tahi raru ka puta, ka hoki anō ki Rāwhiti, you know. yeah, yeah, pērā mātou he, oh, haere ki tēnā kaupapa, hoki mai, haere ki tētahi atu kaupapa, yeah, hoki mai ki Rāwhiti. And then ka hoki atu, oh, mai Rāwhiti, ka wehe ki Hiona. So pērā ki a koe, I think e Hiona māua I te wā.
Oh,
I think it whānau mai koe te Wairitikaumātoru?
Wairitikaumārua.
Wairitikaumārua, ah, yeah, okay. Wairitikaumātoru, ahau. And then ka kare au tino ngata ki, you know, ki te āhuatanga and tawhiti rawa mai taku wāhi noho me pahikara ahau. And then ka neke te kura kaupapa Māori ki Makara. And ka hoki anō ki te kura kaupapa Māori mo taku, you know, te tau waru I nāi nei, ngari, form 2, ka haere ki te kura, and then ka timata ki, ki Wairarapa College.
Oh,
wow. Yeah, so, yeah, rerekē katoa, you know, ngā āhuatanga, ngā tirohanga, engari pai, ka mai era momo katoa, ka whānau mai tēnei, I don't know, tino kaha ki te tū I roto I ngā ao e rua, Yeah, and pera ki a koe, ka te mata ahau ki te mahi, te putanga mai te kura, ka ahua wehe oku, ahua tanga Māori, ngari nā te reo Māori I arahi ahau.
Mm-hmm.
I te mea kei ahau te reo, ka whai mahi ahau, you know. Koira te mea, you know, ahua whakanui I oku pūkenga, you know. Like, oh, engari mohi ana hau ki te mahi tēnei. Engari, oh, kia koe te reo, oh, okay, haramai, you know. Engari, you know, kia hau etahi atu whiako, engari ko te reo te mea whakakaha, yeah, te tino hua, te tino kitenga ngā tangata. Pera hoki ki oku ki tōku whānau, you know, pānia, you know, whai tōna I tōna ao Māori, kai ako, mahi ana I roto I ngā huatanga Māori, pene, orite ana, ahakoi haere ki hapa ni.
He reo
anō tōna, engari ka hoki mai ko ona tino whiaka ko te reo Māori kiri, ko ia tētahi kai arahi tikanga I Ukol, you know, karetaia te wehe te tangata mai I tēra ao Māori. So he mea tino atahua, tino waimārie, hoki, you know, mātou ki te whiwhi ira momo. O mātou tamariki I whānau mai ki Pōneke, tipuake ki Paraparaumu, kare au tono I a rātou ki te kohanga reo. I te mea, tino, and tino kino, engari, tino pohara te kohanga reo reira. You know, kare he whāriki runga I te papa, kare he mahana te whare. So me taku pepe tuatahi, taku tino taonga, I was like, oh. No, me tono akite, you know, ECE, tino, iti ngā rawe me, ko te tahi kuia a noiho e mahi ana ngā mahi katoa, and I tawa wai te mahi ahau, so kare tino tai ki te āwhina, ki te akiaki I te ra, and, you know, keno tera hoki, no se mea, you know, I whānau mai au ki roto I enei mahi, you know, mo te reo Māori, engari, koina, he wā no tera. Engari tino, hikaka ana hau I te mea I whai tomato mata mua I te tōna ao Māori, ka haere ki te kura kaupapa o a Māori o Wairarapa e rua tau kua hipa I nāi nei kei reira ia. Ka mutu ia I tēnei tau, ko ia tētahi, you know, kai kōrerore o Māori nāi nei. Ko ia tētahi kai hapa I era, mutirare ana. Yeah, so... Koina tāku?
Oh,
tēnā koe. Tēnā koe.
Miharo ki te kōrero. Kia kaitau kia.
Ia koe kōrero ana. Ia māua e kuraina ana. Ko te auntie, ko auntie Roz, ko Uncle Mick, ko Papa Joss. Engari, I nainei ko te mātua, mea ko te whaia, mea. Heo, heo.
Ai, kua huri I te ao, ai.
Ai, kua tino kua huri, ai. Nā te mea ki etahi, kare rātou I tino pai ana ki te matua me te whaia. Ka uncle tonu, ka auntie tonu ki ngā kaiako, me pehea koe.
Ki au nei, he wairua Māori tērā, I te mea he whanaungatanga kei roto I te auntie me te ako. Yes, he you know, ke kupu Pākehā, engari, you know, ko tira tino wairua Māori o te whanaungatanga. Engari, etahi wā ka anti mai, etahi, you know, kia hau, and I'm like, oh, you know, ka āmua ōrere I te mea, oh, yeah, okay. Yeah! So, karau mōhio I te hea wai tini, I tini hea tera whakaro, engari. I pai hoki mō rātou, no te mea, kare he tangata tiriti rātou, nā reira, you know, I te whanaungatanga, you know, I te whakamahi era kupu whanaungatanga, kare ki te herere kē tanga I o rātou, me mohi ana kare no konei, kare he Māori, engari, he auntie, he uncle, anyway, you know, he whāngai, he tino whāngai, whānau, so yeah. Pēhea ofakaro, pēhea ofakaro.
Kāwai rua. Ki au nei ko te mea reka, ko te mea he kōwhiringa ki a tātou katoa. No reira, ko tāku ki a rātou, ko tāku ingoa karanga koa. Ko tāhia noi. Noiko, kei te paitera. Engari ai, kei a koe te sikanga, ko tino tipu te reo, I nāia nei ko ngā Pākehā, ko ngā Tauiwi, e kōrero reo Māori ana, no reira, kei a tātou pia ngā tikanga hou o tēnei ao hurihuri, no reira, pai ki ahu.
Ko tētai ahu.
Nui ake te ao reo Māori, no reira, ko tēnei te tino e hikakana katoa taku ngā kau ki tāua whakaro.
Ko tētai o ngā āhuatanga kare tino pai ki au ko te me. You know, me pēnei, me aunt, me whaia, me matua, harai te auntie, harai te uncle, you know, he ao rua, you know, tēnei ao o inei rā, you know, and he reo, he harai te reo tapu, you know, he reo me fiua ki te reo
ora,
you know, he reo ora, etahi wā. Mean, tito ki ngā kiwaha, you know? He just ka makere mai I te waha, you know?
Ka kiwaha o e nera.
No, ka tui e koe.
He reo anō tērā. Te slang o te reo taiohi. He wānanga nui tērā.
Hei, he pepa tāku mō te kiwaha I tēnei wā. Tērā pia ka wā tu ki a koe o kororo tahi tāua.
Mihi nui.
Ai,
wow. Kia nau, kia au nei, pai ake te uncle, auntie, matua, whaia, pai ake era ingoa, ai, pai ake I te Mr. me te Mrs. Me te Miss, nā reira. Ai, me waiata anō, whakarongo mai, te waiata rongonui o te ao, o te kohanga, reo. Kei hea. Anei.
Kua te pūra hei oranga mō te iwi Māori. Mā te matua I te rangi e arahi te kohanga. Nō reira maurea mai ngā tamariki ki te kohanga reo. He, kua tipura hei oranga mō te iwi Māori. Mā te matua I te rangi, he arahi te kohanga. Nō reira, maurea mai, ngā tamariki. Ki te kohanga reo, oh, oh, kua tipura hei oranga mō te iwi Māori. Mā te matua I te rangi, e arahi te kohanga. Nō reira maurea mai, ngā tamariki. Ki te kohanga reo. Nō reira maurea mai, ngā tamariki. Ki te kohanga reo. Kua
tipura hei oranga.
A dooby dooby doo. Mae wai o te rau e ta o te mutunga o tō hōtaka. Nei, no reira, ai, whiwa te rākau ki a koe. Te atahia, tēnā koe.
Tēnā no kōrua I e nei kōrero whakahirahira. Rekarau atu te noho ki wāinga I a kōrua. E whakaiti ana au pia, he teina ki a kōrua no te mea I whanau mai au te tau a kotahi mano iwarau, iwatekau.
Oh.
Engari ki whakaoriori tonu, no reira he mihi hoki tēnei ki ngā manu tī oriori o ngā waiata kua kōwhiringa, kua kōwhirihia e tātou no te mea, kei te hoki ngā mahara. Kei te hoki ngā mahara ki ngā tau wari tikau iwa tikau. Me te whakarauratango te reo Māori I Aotearoa. No reira, tērā pia hei tīmatanga mōku ko taku hoki ngā mahara ki ngā kōrero o mua I taku whānau mai. Ara ki taku pepeha I te whakapuaki o te rānei. Ki nēni rāua ko koro, ko nēni he uri o Ngāti Poro Ngāti Ira. Te whānau pōutū o Ruatōrea. Ko koro te uri o Te Arawa Waka, o Ngāti Tūwharetoa, Tū Hōrangi, Ngāti Wāhia, Ngāti Tahu, Ngāti Whāwa, Ngāti Te Roro, Te Rangi Hoki. Tino rata ki a rāua te ako, no reira he mātanga reo rāua, ia rāua pakeketanga, ko taku pāpā tētehi whāngai. Ki tō rāua whānau I taua wā. I tituake tōku pāpā ki whakareorewa, ko te reo Māori anake tōna reo katoa o te hau kāinga rā, arā ki te pākira, ki te papatapu o reira. Engari I hūnuku rātau ki pōneke, mi aia e rangatahi ana. I kuraina ia ki Wellington High School, ki te whanganui ātara I a koro rāua ko nene mahi ana ki Victoria ne? Wow. Ai, ki te whare wānanga ko te mahi I kō he mahi hangapea I ngā akoranga Māori, akoranga tikanga hoki ko rāua tōko rua he whakahononga ki ngā mana whenua o te whanganui ātara.
Wow.
Ara, ko tētei o e neiropu, ko te Māori Society, ne?
Wow.
Tino piri rāua ki e nei, ki tēnei reanga me ki tino kaha rātau ki te whainga whakarauratango te reo. No te mea turuturu noi ho rātau e kōrero ana I te reo. Engari nui te hiahia o e nei tauira Māori ki te whai. Ki te hono atu ki te reo, no reira ai, tino kaha rāua ki te mahi ki e nei mahi ara hei tauira ko te pētihanga, te pētihanga ki paremata ko e nei
tū mōmea.
Ai, engari, I kuraina taku pāpa ki te kuraurake, ki Wellington High, ki rongo tai college hoki, ki taku nei mōhio. No reira, rite ki a koe waireka, tino noho taku pāpaki ngā ao e rua, engari ko te reo tōna ngākau, o tōna whatumanawa he reo Māori tonu. Yeah. Ko tōna tino tuakiri ko te ao Māori tonu, ne? I te taone nui. No reira, he tino rereke ngā āhuatanga o te ao hurihuri, engari ki roto iaia no ko te tēnei hiahia nui ki te reo. No reiri, tūtaki ia ki taku māma, ko māma no konei, engari no ngā tīra tonu. ai, e rā, te kaumaiwa pea, te pakeke.
Wow!
Ai, ka hapua māma, ka hoki mai rāua ki konei ki te kāingo māma, no te whiti. Ko te whiti te tūranga waiwai o te whānau reiri. No reira, he tika me mihi hoki au ki taua whānau no te mea no aku nena me granddad hoki au i tino puāwai i tēnei ao. E hari te mea ko pāpā, ko māma, noiho. E nena granddad, ko nena he Pākehā, ko granddad he Māori engari kore katoa tōna reo. Kore katoa tōna honunga ki tōna ke whakapapa Māori, tōna ke marae.
Oh, pehea, te tokorua nei.
Ai, ko granddad Ron Rutina,
ai,
tino ora,
ki te tokoro.
Tēnā koe, ai, tino rawe katoa a rāua, me tō rāua manaakitanga o māma rāua ko pāpei taua wā. He tai ahoi tonu, whānau mai te tehi pēpi, me tō rāua kore mōhio ki te mahi o te pakeke, ki te mahi o te matua. Engari, nui rawa te aroha me te manaakitanga. Yes. Tēnei te tino korowai i runga i rāu i tawa wātonu. No re, mihi nui ki kia nena rāua ko granddad. Aha koa kore te reo, i reira tonu ngā tikanga, me ngā āhuatanga Māori, katoa i roto i te whare me te kāinga. I tawa wātonu, i whai mahi a pāpa kia kuratini. Tēnei, tō māua. Honunga, ko tō māua ko Sunny Honunga, no reira ai. Ko tāua pēr ngā tamariki e oma haere ana ki ngā wānanga tatua, ne, o te reo Māori.
I ako e kōrero ana mō ngā haerenga o te kuratini ki tērā marae, ki tērā marae.
Ai, o te motu.
Ai, maumahara, ko au te taiohi o tētahi o ngā haerenga ki Parihaka,
Hiraukawa. Ai, tipetau.
Ai, mō,
Ko koe pia te tamaiti koe pia te pēpi.
Ai, koe.
Ai, whāngai mai ngā ahikirimi me ngā rare papa ki au, me ngā, ai, me te tino tonotono o tōku māma ki a pāpa, ei, pēpi tonu i ane.
Tēnā koe mō e rā.
Me au a aunties, tino nana ki a.
Ai, koe.
Ai, engari, ko pāpa tonu he teina ki au a nēni, ne, ki a nēni hinema, ki a nēni ngaroma. Te kaumaiwa ana tau, wow. Iaia e whakaako ana i te reo Māori, ki aku uncles, ki aku aunties o konei, tino taiohi tonu ia. Anō reira, ai, e taumaha rawātu aua mahi, engari me tukumihi hoki au ki taku māma, me ngā pakeke anō, i noho pū ana ki konei, ki Wairarapa, ki te tino hanga i ngā tuāpapa, o ngā kohanga, o ngā kura. Ko māma, ko te māma o Iri Haptima, i tino ū ki te kaupapa o te kohanga, aha koa kore o rātau reo Māori. No te aroha, ki te kaupapa. Ko ngā māma, ko ngā whaia, me te kore pūtea, me te kore rauemi, me ngā nēnis hoki, nēni puanga, nēni māsiama, te tino kaha o te whakaora, o te whakaraoratanga, o te reo me o natikan ki rotu e nei whare e nei kohanga. No reira ai, ko au pea te pepi e tākoro ana ki ngā poro rākau o te atārangi, me taku pō he legos. Me taku hanga e nei mungo whare, mungo mea, engari ai he poro atārangi. Ia pāpā e ako ana me pēhea te whakaaku i te reo, te tuku i te reo. Ai, no reira, ko au te mātāmua o tēnei whānau o nena rau ko granddad, Jilly me Ron, Rutene. Rutiness takeaways. Te mātāmu o te whānau, no reira, ko au ko tētahi tōku whā mātou, tōku ruaku tungāne, ko tahi te teina, ara ko te aniwa tērā, ko apera hamarau ko tamate kapua ngā tungane. E tipu ake mātu I te reo Māori te kāinga, no te mea ai, ko māma tērā e ako ana, I ngā hiahi pō, a ko pāpa tērā e whakāko ana. Tai noa ki te kura ai, ki te kura rawhiti, I hūnuku mātou mo tētehi tau ki te aute, te kāreti o te aute, I reira pāpa e ako ana, hei head of department, ki taku nei mōhio, I reira ki Pitone, ki te whānau o Ngārito, I te kura o Pitone, Pitone Central School, ko te ingoa Pākehā. Engari he kura rūmaki tonu I roto rā. Nua I tērā ko te kura kaupapa Māori o Takapau. No reira, ai, katoa he Māori te kāinga, he Māori te kōhanga, he Māori te kura. Tainoa ki te kura tuarua, me taku hiahia nui, pīrangi nui, ki te peke atu, ki te kura auraki.
Yeah. Oh, yeah.
Ai, I tawa wātikau mā rua pe atu tau me taku tino. He au nui, nei, pōneke, te taone nui, Te rā pea, me tarai au, I tētehi mea
hoi. Nui ake, ai, ngā awatanga I te.
Nui ake ngā huarahi. Ai, no reira, I haere au ki te kura o Pāpara ko Wellington High School. I reira tino huri taku ao, engari I noho tonu te reo I konei. Mo te wāroa. Mo te wāroa. Engari kua hoki mai. Kua hoki mai I taku mahi, mahi māma. he mahi māma.
Oh, he mahi nui.
He mahi nui. ai, tokorua ku tamariki e noho miharo ana mātou kua hoki mai ki konei ki te kāinga nuinga
hoki mai anō
ai noho ki Tāwahi ki Costa Rica ki Itāria kōrero ana ngā reo atu I te reo konei ara ko te reo paniora ko te reo Italiano me taku tino ai taku whakata o me hoki ki te kāinga ki te tipu mai e nei puawai ōku I konei ki te taho māma Tau pāpā, nena me grande ke konei tonu ko taku honore nui ko tērā. Ai, inaene he reo toru te kāinga. Ko te reo Italiano, ko te reo Māori, ko te reo Pāke nui ki au tēnei mea. Tino whakahirahira. Engari, hei whakamutunga, hei whakakapinga, I rongo au tēnei nanahira I rangi mā tāmua. Ko tēnei taku tino kaupapa I tēnei wātunu hei māma. Ko tēnei. E kore tātou e tino mōhio ki te Māori o te reo ki te kore tātou e kimi I ngā tūhonotanga ki te taiao. No reira, e tino mātou hei whānau ki tēnei kaupapara ko te noho hei Māori ki te taiao me te tino hononga ki kō. He reo, anō tērā. Ai.
Koe.
Ai.
Mīharo.
Mīharo.
Mai mahara hau tō pāpā I te wai haere mai e konei. And
ai.
Tēnō, like, nui te aroha mo te tangata katoa. And mō ngā tamariki, you know, ka haere ki te mihi atu ki aia, and then, you know, roa te te af, tōna awhi, you know, and tōna āhua, tēnō, tōna kere, pērā ki a koe.
Tōna kere, ai.
Tōna kere, ai. Mai mahara.
Engari, he tai o hi tonu ia.
Ai, e, tika mai iwa.
Wow. Oh, man. No tika me ki, kei te ako tonu, tātou katoa ne I ngā whānui tanga o te reo. Me haere tonu ana tātou, ko pāpā nō tērā, e whakāko ane I te reo, engari ai, e whakāko ane, ako hoki ana I ngā mea rereke, I ngā mea hou, no reira, ai. He
reo
tino
ora, tau ki, he reo ora,
ai, he reo ora. Ai, neke,
you know. Oh, miharo ki a koutou ko tō whānau hoki, you know, ka haere ki, you know, ki Costa Rica, ne.
Ai.
And then ka hoki mai, you know, oh, just miharo. Ka,
tipi, ka tipi haere. Haere.
Yeah, he ngā reo. Oh, tino.
Oh, rawe. And mo te hunga e whakorongo ana, ki konei ki te wairarapa me ki ko te whānau o Wairika, a Neni Pāre mō mā, Neni ngaro mā, ko tērā, tētahi o ngā tino, Neni Māsia, me ki te whakarauorotanga o te reo Māori, I awa wā, ngā tau 82, 83, e rā tau. Nā, tainoa, katai ki ngā tau 90, ko te pāpā o te atāhia tērā. Maumahara ana I a rātou te ropu kapa o te kuratini me o rātou waeta. Mīharo, rekarau atu. ka heke anō te taumata o te reo Māori ki te wararapa. Ah, tērā pia, ko tai te wā, mō tā tā, tā mātou nei reanga.
Wero,
ke kaha. Ai, ai, wero, engari. Kei reira tonu, ka whakaroa hau mō ngā, mō te kōrau mā, i roto i tēnei reanga. Apera hama, ko ia hoki, mohi hau, ka... Ka tū ia I ngā etahi kaupapa wānanga, kaupapa Māori. Eno reira, kia tātou te hunga e whakarongana. Tata mutu, tā tātou nei wā ki tēnei hōtaka. Anei te waiata, ruia, e whakakapi ana I tū tātou nei hōtaka. Eno reira. Mihi ana, kia tātou katoa, poto mihi.
Mihi ana, he honore nui te noho tahi ki a kōrua I tēnei rā, ki te kōrua tēnei ahoetanga.
Kua te leo kia. Rēnā koe, kia mai. Mō rea rea ki te tau, kia tau, kakahi atu rā ko te ala kia.